sohlala sithejikade engitsacheza utshele bonke labantu sangizodlala sithengeka kasohlala sithejikade zothandalana sizoshikishalana sizothandalana hayi sizothandalana
Sangzo shala stengenka, kasu shala stengika. Sizo tantalana,